tigini ragacay le muxuu naas soo yaabaa leeyo nolosha dabadaa madowga saaxab si walbay nolosha ku xumaysan in ragaata magaranasa laba hay laawin xuski ilaahay hay laawin iyo tikrigiisa sidoo kale hay laawinni soomaaliya taylinka tirsan telegram intan baana qaabalaalkayo nugu kalahood.